tears. Haters wana distress wenyewe kwa hofu zao. Kuuliza mimi ninachopata mbele ya mabinti ndo zao. Marketing, marketing, Mr. Officer masokoni. Twende juu kati chini jigu ni mkwanja mezani. Hii ndo bidhaa ambayo inahitajika madukani. Usiku pia ni siku muulize korokoroni. Level ni mainstream hata ukipeleka msoni. Sone haiwezekani.
You got him Joe.
Yeah, I got him scared they running. No plan me burning. No scan me running kila maskani. Siendeshu kwa system ya watu flani. Jitume kudharaulisha machizi baro na sign. Autograph juu ya bram paka zile J-string. Sio mto rangi za kunganya usila very smart. Na bado kitana preach your bees I'm off that. My daddy this, my daddy that, nigga f*** that. Hatuzoyani kama mfanya biashara na VAT cut. Azipo clear na clear kwenye mazishi. Right here is where you wanna be. Promo na hizo siasa za mziki baro ngeza BD. Na unajua ni
nyeusi, nyeusi, nyeusi.
Maulana kwani yendo mpaji. Usijifunze kupenda, jifunze kwa kwa vipaji. Tanzania isendeshwe kishikaji. So mchezo hii ni vita, sivyo mtakwenda na maji. Sileba, sanye kumtia kijondani mwiba. Fisadi esitaji badiliko la katika. Binadamu wote ni ndugu zao kweli. Afrika yetu sio moja kwa watogoto. Nasumbukia kweli ndio hasa inayohusu. Nzima sio nusu nusu na kupo kenye ruhusu. Chakata utumwa na kifu mkoa wa Justo. Wapi utu, urithi wa babu zetu. Walotapaka wengi bozi na kutu. Kopi sisikilizi mini original master. Fitisha zinafiti call me African gangster. African gangster. Physically fit kila hit ni nasta. Angalau tuna haki za binadamu kwa mbali. Poleni kwa makovu aloachia Mr. Governor na siaka kimenuka jadari. Waliopita na waliopo bado sone afadhali. Potele mbali vita takama umeshika makali. Chale ya mso soba so sihitaji maswali. Kama majibu atakwa kweli itakaochoma ni atari. Ni atari na mnajua ni
nyeusi, 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 nyeusi.
I'm going in. Niko na old school mood kwenye flow za kisasa. Kabla sijagonga mtasha kungua vitasa. They like yo, what's up Joe? Bado natoa darasa. Verses na kwa advice usiende vice professor. Ni stress kisa unakesha umepagawa na anasa. Chuki za nini kati yetu minawe sina makosa. Yeah, wapi wasili wa bara hili. Mwendelezo wake uwezi kutunza siri. Na chanja na zibanda kama mbao kule sao hill. Na wa drive bila four wheel. Niko na Naril na Mako Charlie sahili. We satisfy a gangsta. What's your value? Value. You're running low like Wahoo. Ha who say? Here down in the jungles like Rambo movie. You got a tribal war. And blood diamonds ni kama series. So msiongelee kuhusu shots bro. Let me take you back 1994. Sometimes in a broken girl. Si mnajua ni
nyeusi,